Ooh la 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 la. Ooh willy 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 boy. Number nine nine size eight come wa. Gloria Muliro tena.
Teddy B.
Usinyoni na ruka ruka msela sijafika. Usinyoni na cheza ngoma msela sijafika.
Usinyoni na ruka ruka dada sijafika. Usinyoni na cheza ngoma dada sijafika.
Usinyoni mimi kwenye sito ya sijafika. Usinyoni mimi kwenye tamu tamu sijafika.
Usinyoni na rusha rusha mateke sijafika. Usinyoni na washa washa mboto sijafika.
Sijafika. Sijafika. Yeah, natafuta Yesu maisha niyo. Yeah, 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 natafuta Yesu maisha niyo. Yeah, natafuta Yesu maisha niyo. Yeah, 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 natafuta Yesu maisha niyo. Eh, oh, 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 eh, oh, 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 my time, kuanga na nungunika, nikipata chuki, na mimi natafuta Yesu, wangu wa maisha.
Kweli kafanya nishikilie baba, lakini bado, nimekambua sijafika na itaji uwepo wako. Ndiyo maana usiku na mchana nitakupa sifa.
Ilianza mwami ya leta, ikafuata Yesu Roma, ikaja kibali na bado nkasonga.
Tulipotoa